warar aynu ka helnay ilaa lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka al-shabaab ay shalay xireen shan ka tirsan muhaajiriinta ka midka ururkaasi howlgal ka dhacay magaalada Jamaame. Wararku waxay sheegeen in ajaanibtaasi loo xiray amar diido ay sameeyeen kadib markii loogu dhacay guri ay ka deganaayeen magaalada. Wararku waxay intaas ku darayaan in raggaasi la qabtay loona kaxeeyey magaalada Jiirib ee gobolka Jubada Dhexe. Ilaa hadda ma cadda sababta dhabta ee loo xiray xubnahan, hase yeeshee xiisad ayaa in toddobaadyo ahba ka taagnay deegaanadaasi, taasi oo la xiriirtay kadib markii xubno ajaanib ay muujiyeen inay doonayaan al-shabaab inay ku biirto ururka Daacish. Professor Ken Mankhaus wuxuu wax ka dhigaa jaamacadda Davidson College ee gobolka North Carolina. Waxa uu sheegay in al-shabaab haatan aysan macno badan u samaynaynin Daacish iyo Al-Qaacida midka ay la saftaan, sababtoo ayuu yidhi midkoodna taageero kama helaan, balse waxa uu sheegay in laga yaabay in ujeedooyin kale ay ku hoos qarsoon yihiin dadka taageersan fikirka Daacish.
In many ways, the affiliation of al-shabaab with either ISIS or Al-Qaeda is not terribly significant because the movement doesn't get that much support from either one.
Waxa uu yiri in al-shabaab ay la xiriirto ISIS ama Al-Qaeda muhiimad weyn ma laha sababtoo ah dhaqdhaqaaqu taageero weyn kama helo midkoodna. Laakiin hadda ka hor waxa la arkay ayuu yiri in xubno ka soo horjeeda al-shabaab ay dooda ku saabsan cidda lala xiranayo u isticmaaleen hagoog inay uga dhigtaan waxyaabo ay diidan yihiin. Inay qabteen ayuu yidhi ajaanib ku sugan koonfurta Soomaaliya waxay muujinaysaa inuu jiro khilaaf u dhexeeya Soomaalida iyo ajaanibta oo hadda ka hor aynu ku soo aragnay ururka al-shabaab dhexdiisa. Mar wax laga weydiiyey ujeedooyinka kale ku hoos qarsoon ama ay xubnahaasi hagoogan yihiin waxa ay noqon karaan, ayaa Professor Mankhaus waxa uu ku jawaabay.
Some are simply a matter of power struggles between individuals who are trying to take lead roles in al-shabaab.
Waxa uu yiri qaarkood waxay la xiriiraan loolan awoodeed oo ka dhexeeya shaqsiyaad doonaya inay door hogaamineed ka qaataan al-shabaab. Inaad dabagashid ayuu yidhi xubno doonaya inay dhinac la xidhaan waxay ka dhigan tahay in la beegsado dadkaasi, laakiin waxaa jira, ayuu yidhi, kala qaybsanaan ku salaysan dhinaca istaraatiijiyada, qabaailka iyo weliba dhaqaalaha, sababuhuna way badan yihiin. Waxaa kaloo wararku sheegayaan in dhowaan mid ka mid ah ajaanibta ka tirsan al-shabaab uu khudbad ka jeediyey masaajid ku yaalla magaalada Jiirib, uuna sheegay in al-shabaab ay ka gudubto halka ay taagan tahay ayna wax la qabsato ururka Daacish. Tallaabadani ayaa la sheegay inay soo dedejisay in al-shabaab ay sharci ka soo saaraan khudbadaha aan idanka loo haysan ee laga jeediyo masaajidada iyo goobaha kale ee dadweynaha oo la mamnuucay ilaa marka hore ogolaansho laga helo xafiiska warbaahinta xarakada. Warar aanu ka soo xiganay ilaa lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan in al-shabaab ay sheegeen inaan loo adkaysan doonin ciddii fidsa khilaaf iyo in laga leexdo hoggaanka Al-Qaacida oo ururku ku biiray sannadkii 2012. Horaantii sannadkan ayay ahayd markii mid ka mid a wadaadada taageera ururka al-shabaab oo lagu magacaabo Sheekh Xasaan Xuseyn uu ugu baaqay inay la mubaayacoodaan hogaamiyaha ISIS Abuubakar al-Baqdaadi, isagoo xilligaasi sheegay in ururada jihaadiyiinta ee kasoo horjeeda aysan sharciyad haysan.
waxay ka cararahayaan Abuubakar al-Baqdaadi kiisa hadda uu sheegta laga cararaayo kulla imaara kastoo kasoo jeeda waa baatila sharcan, wax nas ama diino lagu diido oo hortaagan maanta ma garanayo.
Professor Ken Mankhaus ayaa aaminsan in xiritaanka ka dhacay Jamaame uusan damin doonin dadka kala fikirka duwan ee ku jira ururka al-shabaab. waxa uu yidhi uma malaynayo taas inay dhici doonto. dhaqdhaqaaqa waxaa ragaadiyey, ayuu yidhi, khilaaf gudaha ah muddo sannado ah, mana aha, ayuu yidhi, mid sidaasi ku hadhaya. waxaa ila tahay, ayuu yidhi, in dooda ku saabsan in ISIS lala xidho ay sii socon doonto. waxa uu yidhi ISIS waa urur koraya marka loo eego Al-Qaacida, iyada ayaa hadda ka soo jiidasho badan marka ay noqoto jihaadiyiinta. waxaan filan karnaa, ayuu yidhi, inay taasi sii socoto. waxaa sidoo kale jirta, ayuu yidhi, in al-shabaab ay ku qasban tahay inay awoodda ballaariso si ay uga jawaabto gulufka ku socda. taasina waxay hoggaanka ku adkaynaysaa, ayuu yidhi, inay dadka oo dhan baalka wada hoos keenaan. waxa uu sheegay Professor Ken Mankhaus in ku sii dheganaanshaha al-shabaab ee Al-Qaacida ay salka ku hayso xiriir shaqsi iyo ballanqaadyo gaar ah, laakiin aan xilligan si cad loo sheegi karin waxa ugu dambeyn ay noqon doonaan jawaabaha su'aalaha ka dhex jira ururka dhexdiisa.